Jay, it don't happen again, oh, Oturubeke. JC Jones and Umba Entertainment Limited will be the number one music and video producer for Nigeria. Them don't land, oh. And them produce the number one album and the video where him name na Ode Jim Jim by Perry Como Okoye. Hey, come here, correct culture music. We go make you dance till you go forget your own name. Even set for the video. Come see dance and masquerade. Traditional wrestling and other things, Kwano. Them day. But even as you enjoy this one, so make you shine your eye well, well, oh, because JC Jones and Umba Entertainment Limited go soon release another Perry Como Okoye album and video where him name na Awirigidi for Awirigidi 2002 self. Now, so so masquerade and drama day inside. Now, wow, these people won't kill me, yo. Music video for Nigeria. Now, JC Jones and Umba Entertainment Limited. Now, them get them, oh. JC Jones and Umba Entertainment Limited. Now, them produce and market them for Nigeria. Them day for number 12, Ballet Street, Ajegunle, Apapa, Lagos, and other outlets nationwide.
Hi, in my many years of being in the television and film business, I have never come across television sets and video CD sets that offer so much more. I am talking about Aika television sets and video CD sets. Aika gives you clean, clear, crisp pictures. A fantastic and sharp color resolution, inbuilt stabilizer, a cotton wall off an on-screen protector, so when your TV set is off, it's fully protected. And now this, Aika has 250 channels memory with its flat-back TV screen. Wow! Aika television sets comes in 14, 21, 25, 29, and 34 inches. What more can you ask for from a television set? Aika is marketed and distributed in Nigeria by Paysetter Links Limited, 4 Agudosi Street, Alaba International Market, Lagos. Telephone 080-330-81851. 080-331-60540. Also available at any Oceanic Bank branch nationwide and all leading electronic stores nationwide. Aika. Technology at its zenith.
Corporation, Posen USA, Ekenen Chief, Innocent Emeka Okori, Akwa Akwa, Akwa Akwa, Ohamadi Kendigo, Businessman, Boston USA, Ekenen Chief Doctor, Clement, Kimezie, Kikyo Panozie, Igodino Zobi, Omerem Panako Opa, Attorney at Law, of history, man. I'm gonna get my head. onye nze yali ama owo ta na jo owo ti na ye ko general contractor deji bi lo go de ekene mo mo I don't
Petroleum.
Television and film business. I have never come across television sets and video CD sets that offer so much more. I'm talking about Aika television sets and video CD sets. Aika gives you clean, clear, crisp pictures. A fantastic and sharp color resolution, inbuilt stabilizer, a cotton wall off an on-screen protector, so when your TV set is off, it's fully protected. And now this. Aika has 250 channels memory with its flat-back TV screen. Wow! Aika television sets comes in 14, 21, 25, 29, and 34 inches. What more can you ask for from a television set? Aika is marketed and distributed in Nigeria by Paysetter Links Limited, 4 Agudosi Street, Alaba International Market, Lagos. Telephone 080-330-81851. 080-331-60540. Also available at any Oceanic Bank branch nationwide and all leading electronic stores nationwide. Aika. Technology at its zenith.
Mamman.
Yeah.
Izo. Mamman.
Yeah.
Ibo. Mamman.
Yeah.
Nigeria. Which one?
Yeah.
Mamman. You're in here. Yeah. Mama di yun ano nam? Ambiko ano manag ko sa ano chute hokta? anyị na-ekwukwado nwoke mmadụ nwaanyị mma. Gọvanọ onye ji ekodo mma dị akwa na ha n'anya ka anyị dọnọ ndụ dịka echi, n'ihi na echi aha abụọ abụọ anya ji ha dịka nya ha na onye ọbụla dịka nya ha nọ na ihe isi ike. Na Chineke were ebe nke enyere anyanwụ bịa bịakwasị anyị n'ihu n'otu n'otu, n'ihi na ebe anyanwụ mere ụwa ha ebisa anyanwụ aka n'ihu ka na kasa mbara ibe anyị soo eketa òkè ndụ rụrụ arụ ka onye ọbụla soro mee ya ya dị ndụ onye ọbụla mmadụ ibe ya. Ndewonu.
Nna anyị chie Toriko Omokoye alụsị maka aja wine of Igboland anyị ekene gị daalụ. Anyị chọrọ ịma afọ gị.
Ok. Mụnwa bụ nke m akọ nna m azụghị ike eje zuo Okoye mgbe zuo ma ọ bụ onye ndị ụgbọ onye ọma na-arọ ndị ọzọ. Ndewo.
Nna anyị, anyị chọkwara ka anyị mara ọrụ ndị ị na-alụ gasị maka anyị nọgasịrị na ị nwere ọrụ dị iche iche gasị eji mara gị nke mere gị iji wee bụrụ great warrior n'oge dịka oge ugbu a anyị ka dị ndụ a na-akpọ century nke anyị a mere iji wee bụrụ warrior. Anyị chọrọ ka anyị mara ọrụ ndị ahụ gasị professions ndị
ị
na-alụ
gasị. Ndewo. Ị ma na ike dị n'ịga n'ịga obu dị egbu abụọ. O nwere mgbe ọ na-eme nkwụba okwu asị m na ọ na-eme ụkwa kpọwa isi ihuru ọkpọ isi nwata o bụ ebu o bụ isi oke ọ dawa ọdawa dawuo mbe ọkpọrọrọ akpọrọrọ ọkpọrọ uwe eke agadi nwaanyị gị bụrụ ya ike na mmachacha ya n'ihe na ọkwa dawa mputu mputu na ụdị ihe sịrị kwụrụ. Anọ m n'ọdịnala. Ọdịnala nnọ na ya dị ọtụtụ. A m na-akụ egwu ọdịnala ndị obodo anyị a na-akpụ ike ji. Anọ m n'ịkpa ahịhịa e ji agwọ ndị mmadụ n'ụdị dị iche iche. E nwekwara m ebe a na-akụ ugbo. Ọ bịa na mmanụ Igbo eso m n'aka na-ewepụta n'ala anyị. Ebe a ka m ka ji ejedebe n'ihi na akpụrụ ọtọ tụba nwaanyị ime ọma onye anya adịghị mma. Ndewo.
Nna anyị Ichie Mezue alụsị maka aja. Anyị ghọtakwara na ịkụgo ọtụtụ egwu dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọtụtụ egwu dị iche iche anyị chọrọ ịma etu egwu ndị a soro bido tupu anyị abanye n'ihe gbasara ihe nọ na fesi n'egwu.
Egwu bụ ọdịnala dị be nna m. Egwu kwuru ekwu n'ezi nna m nke m akọ nna m edezuo ọkpọ oko ya zuru ike. Bido onye ọbụla bụ nwata n'ezi anyị ga-agụ egwu ọ ga-agba egwu n'ihi na o si n'aka nna nna wee rụtụ anyị aka. Ọ bụghị ihe anyị jere mụa mụ.
Ndewo. Dịka oge i bidoro egwu were ruo n'oge ugbu a, egwu one ka ị kụgoro and kedu nke ị kacha like ma ọ bụ nke kacha gị ahịa bụ people's choice?
Ịma ihe mere n'ụbụ mmasị dị n'iche n'iche. Anyị ji atụba ya n'ihu si n'ike dị n'ịga n'ịga ogbu dị egwu abụọ. Ịbata na egwu nkụ gworo. Ọ bụ mụnwa bụ nwaanyị ji akọ ihe mgbatara n'akị. Ọ dị m na ha rụkọrọ ahụ na mmiri. Egwu dị ọtụtụ. Mana ịbatazi onye ọbụla echi usoro ibe dị ya mma. O meghị ekwusi m n'ọnụ pụta nọ n'egwu ma alaiki n'isi onwe m. Maka ọ bụ na m alaiki ya, m gaghị ewepụtara ya ọganihu.
Ndewo. N'oge dị ugbu a, anyị ghọtakwara na ndị egwu na-ata afụfụ dị iche iche n'aka ndị na-awa egwu ha akpụrụ ka nke a na-akpọ piracy. Kedu ndị si were hụ ọnọdụ a Naịjirịa nọ n'ime ya gbasatara ụmụ ndị na-eti egwu na Naịjirịa?
Ịbata na ihe gbasara piracy dị ugbu a, n'eziokwu ọ bụrụ na otu ọ dị n'obi mụ ka ọ dị ndị ọzọ, o kwesịghị na onye ọbụla ewetara ejidetara aka na a ga-ahapụ ya ndụ n'ihi na ha egbugbu anyị, ha emegbu anyị na ị ga-atacha akwụkwọ, ị gaghị eri eri. Mana ka ọ dị taa, anaghị m ekwu ya etu ọnụ, onye ọbụla aka mkpatara ọ karịa mma na oge eti ọnụ n'ala dọka ọ kwesịrị eti arụọ m na ntụ. So a na m abe ka ndị otu anyị dịgasị iche iche bụ ndị egwu ghọta, onye kpata onye ji na-ebebiri egwu ya aka lejisie ya ike, onye ji na-ebe mbelu ehi na Paris bụ ihe gburu egwu anyị na Naịjirịa. Mana ọ na-ewute m na ndị ọchịchị achọghị itinye ọnụ n'ime ya. Ọ bụrụ na ndị ọchịchị nwere ike ineba anya ghọta na ibe onye na-arụ ka o si eri, na onye arụghị arụ bata irinụ n'ohi ka ọ banyere, echere na ụmụ ntụ na arụ aka anaghị. N'ime ya, a na m ekwu ya na-aṅụ iyi na-asị nwoke nwaanyị na-eji aka na piracy wepụ ya maka ndụ ogologo ya. Mana onye wepụghị ya na mkpata ya aka, ọ ga-akarị mma na ọ hapụrụ ụwa, ọ nọ n'ụwa nụrụ ọdụ ndụ ka mma. Ndewo.
Ndewo. So, nna anyị, anyị ekele gogo n'interview nke a. O nwere ihe ị nwere ike ịgwa anyị n'ihe gbasara this video gị a na-akpọ Dejinjin ya na Wurugidi a? Anyị amaghị the meaning of Dejinjin and anyị amaghị the meaning of Wurugidi.
Dejinjin bụ ihe pụtara n'ụwa niile na-ekwu maka ya. Ọ na-ayọ ibe niile na-ewu ibe niile. Ya nwere gidi na-anụ bụ ya bụ mmụnwa na-eme ihe okorobịa. Ihe okorobịa ọ ya ka anyị na-akpọ awụrigidi. Ndewo.
Ndewo. Anyị kere gogo, ọ dịzị mma ka ike na ọhanaeze ndị na-elekwa anya ndị so wee mbeghị ntabia maka opportunity ka ọ bụrụ anyị meet a great warrior dịka gị.
Otu ihe siri kwụrụ, ma ụmụ ada maazị ma ụmụ maazị ma ndị maazị nọ ebe a, aga m ejekpọba ha aha n'otu n'otu. Mana asị m onye ọbụla ihe m dị mma na ihe nke dịkwa m mma, ndị ihe ọma m na-adị mma, ya dịrị anyị niile mma. Ndị na-azụ ahịa, ndị na-arụ nke ha na-arụ, ya gaziere onye ọbụla, karịa onye sịrị ọgaghị agaziri ibe ya, ọ gaghị agaziri ibe. Ndewo.
Let's go.